guddoomiyaha degmada Baydhabo waana edoga magaalada Baydhabo Abdullahi Cali Watin iyo weebo shir guddoomiye kulan lagu gudbay sharciyada dhulka degmada Baydhabo ujeedka shirka iyo weebo saay hagaajiyowka iyo waliba dhaqangeliyowka sharciiga dhululka iyo burburinta manata jididka dhatiyo si sharci dore lanka dhisay gudoomiye ku xigeenka degmada Baydhabo gudoomiyaha haweenka gudoomiyalka xaafado iyo agaasimaha waxa dhulka degmada Baydhabo iyo ku qayb galay shirka kureed weeyba warbaahinta la dowahay gudoomiyaha degmada Baydhabo waana adag magaalada Abdullahi Cali Watin weynu sheegay in dhamaan qodobadii ha ku bay shirka la dhaqan gali doona
taas marka aqbal baamay bolo kulmay sanooyin kamay bolo dhaaf aqbal soo kamid hayn in qof kamay boo muwaadinka oo ku nool magaalada Baydhabo dowlad buu dhisay fado dowladda hoos may buu kooy ka baadna raas lasi fasax may buu dhism lasi wili may buu dalkaasi ka baad oo bal la feeri may buu in war badan qaldi may buu ay fbahayn sadarati dowladda hoose may soo bideen lama department oo muhiim ah oo dhul arma dhulka iyo may buu qosay iyo toye may buu oo engineerada iyo may buu dadka dooyinka may buu ayayna may buu hoos saar doonto marka muwaadinka imus markoo may buu ahaan dowladda hoose ee kooy xafiiska may buu engineerida iyo may buu dadka dooyinka may buu ahaa hormar meel kooy ka baad barbuur shii may buu ahaa dhismeed may buu san gudbiisada er gudbiisada fade ama may buu darbada hoose fade ama dabaqa dhisada fade ama bilada dhisada fade noo dhismaas dhisow marka waad may buu may diyaar yihiin engineerida iyo dadka dooyinka jag list dheer oo may buu la ka jagreeyo ee lan kamboodan kamay boo magaalada gudaha may boo qorax dhisafado jaglistigaasi may boo guruum awalan dhisafado meelus may boo qiyaal iyo walos dhisafado iyo may boo wadooyin may boo garan maraayeen cabir wadooyin may boo walalan ka baahni iyo walaal may boo imid may boo baasay dakhliga walaal dowladdu hoos qiimada kale may boo sumay boo isku dhibo walaal tan marka may boo in la ka xaqiijiyo qofka walaal madu dhisada lan fasax in dibdan linin gudumin